Ooh. Ay, ay. Lock it. Pepeta, wow, wow. Pepeta, 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 wow, wow. Nanipa, 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 deja vu. Nanipa, 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 deja vu. Pepeta, 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 wow, wow. Pepeta, 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 wow, wow. Nanipa, 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 deja vu. Nanipa, 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 deja vu. If you got start to put your hands in the air. Hi. Uremusha mikono, cheza kama ndombolo. Yeah, yeah, yeah. Bigger statue, put your hands in the air. Ah, teremusha mikono, cheza kama ndombolo. Yeah, yeah, yeah. Sakata, dance, shika, bang. After party, vroom, vroom, tunenda na Benz. Backbencher, Dania S-Class. Backbencher, kando ni chesa. Toto chai chai body tea. Nusu millennium, nusu Gen Z. Vila nakata ni meti. Ongeza pombe, ongeza sensi. Ah, watoto wapewe tu. Akitisha apewe tu. Ah, ijeweka mizuka juu. Pandisha juu. Pepeta, pepeta, wow, wow. Pepeta, 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 wow, wow. Nanipa, 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 deja vu. Nanipa, 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 deja vu. Pepeta, 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 wow, wow. Pepeta, 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 wow, wow. Nanipa, 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 deja vu. Nanipa, 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 deja vu. Yeah. Swali tu, swali tu, swali tu. When you are one time, mama, you are two time. Swali tu, swali tu, swali tu. Unapenda ndogo ndogo ama unapenda kubwa? Swali tu, swali tu, swali tu. Mimi wa one time mama ni wa two time. Swali tu, swali tu, swali tu. Unapenda ndogo ndogo ama unapenda kubwa? Napenda mani, sipendi vurugu. Nimejipindugu, tumechill tu hapa kibazu. Ni kujibamba, hatubagui mtu. Watoto wapewe tu, akitisha apewe tu. Ah, ijeweka mizuka juu, pandisha juu. Pepeta, pepeta, wow, wow. Pepeta, 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 wow, wow. Nanipa, 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 deja vu. Nanipa, 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 deja vu. Pepeta, 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 wow, wow. Pepeta, 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 wow, wow. Nanipa, 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 deja vu. Nanipa, 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 deja vu.